Government ya America etadde envumbo kubagwira bonna abava e Uganda, Democratic Republic of Congo ne South Sudan mu kiseera kino ng'ekirwadde ekya Ebola katira kyongedde okwegirisa ng'ekigotte entula bw'okisanga mu ttaka nga kya mugwagwa. Mu kiwandiiko ekivudde mu gavumenti ya America okuyita mu ministra yayo ensonga ez'ebweru, America egambye nti abagwira bonna naddala abatali batuuze ba America nga babaddeko mu nsi zino essatu ennaku 21 eziyise tebakkirizibwa kulinnya kigere kyabwe ku ttaka lya America mu kiseera kino. Okwakulizo buno gavumenti ya America bwetadde kubagwira abava Uganda, Democratic Republic of Congo ne South Sudan, kaakano kitegeerekese nti America yakwekebejja buli muntu ayingira America okuva mu nsi ezo. Mu mbeera eno America emyumyudde ensalo zaayo okuli ebisaawe eby'ennyonyi n'emyalo ng'abasaabaze bonna baakusooka kwekebejjebwanga nga tebannakkirizibwa kuyingira America anti bulijjo sekawuka kaali kakulumye bw'okalengera okadduka. Okwanganga ekirwadde kino ekya Ebola, gavumenti ya America ewadde Uganda ne Democratic Republic of Congo obutitimbe bw'ensimbi obukadde obwa dola za America 13 z'ensimbi eza kuno eziwerera ddala obuwumbi bwa Uganda 8 nga buli kawumbi kalimu obukadde 10 okukwasizaako gavumenti eya America eya Uganda ne Democratic Republic of Congo okwanganga ekirwadde ekya Ebola ekyabaluseewo mu nsi zino. Ensimbi zino za kuyambako ebitongole by'enseeze ebikwatibwako ebyobulamu okuwanirira laboratole ezinoonyereza ku kirwadde kino ekya Ebola, okuwa amawulire ag'obuliwo agakwata ku kirwadde kino, okuyambako mu by'okuziika abafudde ekirwadde kino ekya Ebola, okwekebejja abantu abasuubirwa nti babaddeko n'abantu abalina ekirwadde ekya Ebola n'enteekateeka endala ezeekuusa ku ebyo. Ensimbi zino gavumenti ya America eziyisizza mu ndagaano gye yakola n'ensi zino ekwata ku byobulamu eya America First Global Health Strategy, ensi zino mwe zigabanira amawulire agakwata ku byobulamu obwa bannansi ne gavumenti ya America.